Dizzy Beats. Azel, I'm a stinner down. Azel, I'm a stinner down. Azel, I'm a stinner down. Azel, I'm a stinner down.
Anzawamasena setu ndindi tumpe matsi yanga ija sana vese so tsitsi panaliso mave ananyamula bagi mwaswela ndawava tsamoni taswela bwino kainu ali kunyumba amami ine ea ali chabwino tionana bobo kena kuvea pateni kumakatoka maboza kuti anditaima kunsika ndikusuta fouja ndimahule fo kumanja mawaso ndaesteni inalusa seina nditila faya kuti mwane ngati mwakula kuli bwino mungomala ngati sikulu ikuvura kuli bwino mdzingo kala sabu mtundu wa bambo wako zimenezi galu anachita butelo mana kumangila nsalu chimuntu chachikulu chimuntu chachikulu koma ganiza ngati mwana ukadye kwa mahulu ako omwewo
Anzao, I'm a stand in a dama ndikumba ndikaona ndimatenthedwa kuposa ndikavala skumba tsulana ndiona ndili ndikachika kusedi kwa neba sikutali kwambiri ndikutena die it's just neba amvikire koma nainu ndire mwahula mwambo upezeka ndakazi wobisika ndikanena kwa makola ine ndili amainu kodukhala madere ten kazingo pitani musaniswetse ntendere ine tsiku lina ndithuda mai wanzawo phuzula kuti azimaina ngati wowo atengelele pophunzira akadzabweranso kwathu ada anzalu misagalu azayita manyaza zang'ambira nsalu mukapitiliza zaine nkana makuwa amuna anu nkanena kuti ndakuonani mwapeza kamuna kanyoni kunsika mapita ndindima cholinga munditchere munsewu ndakusambirani manja mmandiwopsha ndinukachere musi Anzao ama stand, akumabwera pa den, akumazaitoka stand, akuti dere flow again. Stand ikavaya ku VIP, ndimabwera ndika baby, ama ndifusitsitsa, koma ndimauza ndi friendi. Anzao ama stand, amangogonda zimaboza, ndisaduse uwaona awo akundiloza. Zulo jama 9, nakumana nawo nali ndi Young ZKZ Blackidi, akuti iwe nthawi zino, mukupita kuti, ndikuti ma stand, apapa, tikupita ku church. Akuti church nthawi zino ndikuti air that's the night service akuti sandi seconds tiye pa den ndachita kuziwa kuti nayi ikafika kwa masten anzawo amasteni kwene kweni kweni mumafunaja mukumandinenera kuti ndimajeza ndimafanaja ine ai akundinamizira steni nkundihaukira guys zinandipira
anzawo amasteni down I'm a stinner down. 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 I'm a stinner down.
Anzao a mama. Ditundi ni angama akuma. Panga zintu zopepela. Ngati chimwana et. Kumati ndikakunichira inumuriani
ndikakunenera oho
olo akuti nzosavuta potutenga sule mela koma akuti tulo anandiwona ine ndili ndikadona pakona nditaka kumbatila kenaka abwena pafupi ndikumaza ndalatila
kachimwene simemupanga sitibvindulira
eti kundikwila ine asha uso atengogwila kuzalingalira kuti alakwa twi ikakafika kwa masteni siti kamwati pateni pose kakhala ya ine sikatatwi nkani yomweyi andigwila nayo katatwi ndizikasowa choyankha ndizikangokhala ndwi
anzawo amasteni awawa
hey.
ndika wawa ali akumama kututa tere flow kubanda nkona aka bwela pa 10 akubandrama ine ndati ine ineyo ali ndithudi ndiweyo ndinakuona dzulo choka iwe ukubora mbongo ndulule mesa ndiwe unambela mwana wanga dongo nakuza nisineru ndachina jo ndinapezeka bwanji mtumba mwako ukutiso nyo anangondisungiza bwanji mukundipatsa pressure sindi mabadu ine bwanji mukundikwesha kwesha Takala chere haba Bwa Bali size yako godi Osaka gona bwa Udzika gula wafu
Galu